Front Page Music.
Kwano kusaba tula kuwano Maika Siri na mtu yena Kweweka Yalio bongo wange Siri na dada Yagenda da Wafuka dada Ukwe dada Ukwe senga Ukwe koja Ungu wawindi Biche mkula Chiterira Atonde kanga u Ye mkwe sanyu yange Subi yange Bula mbwange Bongo wange Baby Mkwe bula mbwange Nanyini mutima wange Eyaso membera zange Ukwadampura Atonya Bimu muti magona lo Nze siri makanika Kakoza e makanika Bulijo ya bakanika Akati makange katono Nevi gambo vyange bitono Akawanya kange kolina Te wawa wakali mamu Ugwe bulamu wange Nanyini mutima gwange Eyaso membera zange Ukwatampula atonya Olinge ekimuli Ekirungi ekiri mu magwa Ganchegumba Akinyirira Kisikiriza Balinye kukabalira Abo kabawala mpawe baserera Ebyenda by'olubuto lwange bisookayo ngokoze bisisubira Balabala bata Kano sembera wano Balabala bata Kano sembera wano Ukwe bulamu bwange Nanyini mutima gwange Eyaso membera zange